Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali nzela. Mitema ndoki, bakoki songi songi, oh yeah. Bakaboli Congo, babosani Afrika, oh yeah. Congolais, Congolais, y'a les landais en temps, y'a les congida.
Congo, ayo, ayo, lele, tokumisa bana ya Congo, ayo, 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 lele, tokumisa moko yo Congo, ayo, sengo mingi, onde kwezongi, nakati ya Congo.